Main Switch Production.
Diane, see me Jaber, she be finer than all of them. Me can't explain how me feel around her again. Ya koler one in leng, don't in a hairy, you more than a friend. Every man around them a stir them a mad over. Drop and a dance and be in a mad over. She not a fan of Madrid, she Barcelona. Bitch, she show killer my Ali, any performer. The way that she moving, man, them what you want me cheesy.
What you want me cheesy.
Jaber, Sudi Buddha, Sudi Buddha, Sudi Buddha. Seleta joki kutesa, cheza yunziki, cheza yunziki. Nyaka ukinyi, nyaka ukinyi, nyaka ukinyi. The way that she moving, man, them what you want me cheesy.
What you want me cheesy.
Jaber, Sudi Buddha, Sudi Buddha, Sudi Buddha. Seleta choki kutesa, cheza yunziki, cheza yunziki. Nyaka ukinyi, nyaka ukinyi, nyaka ukinyi.
Jabet,
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 Jabet. Toto akwayo bimutaka.
Oberana, unataka nini, sema ni kupange. Tell me your problem, Jaber, sema yote. Hoya hoya kami ya kata kogongo. Ukisonga nina songa twende bondo. Amikasa nisukasa baka bondo. Kiyono kata nyono kawa chiko bondo. Kabedo katibedo kawa rio rongo. The way that she moving, man, them what you want me cheesy.
What you want me cheesy.
Jaber, Sudi Buddha, Sudi Buddha, Sudi Buddha. Seleta joki kutesa, cheza yunziki, cheza yunziki. Nyaka ukinyi, nyaka ukinyi, nyaka ukinyi. The way that she moving, man, them what you want me cheesy.
What you want me cheesy.
Jaber, Sudi Buddha, Sudi Buddha, Sudi Buddha. Seleta joki kutesa, cheza yunziki, cheza yunziki. Nyaka ukinyi, nyaka ukinyi, nyaka ukinyi. Na Madrid, she Barcelona. Bitch, you kill my Ali, any performer. The way that she moving, man, them what you want me cheesy.
What you want me cheesy.
Jaber, Sudi Buddha, Sudi Buddha, Sudi Buddha. Seleta joki kutesa, cheza yunziki, cheza yunziki. Nyaka ukinyi, nyaka ukinyi, nyaka ukinyi. The way that she moving, man, them what you want me cheesy.
What you want me cheesy.
Jaber, Sudi Buddha, Sudi Buddha, Sudi Buddha. Seleta joki kutesa, cheza yunziki, cheza yunziki. Nyaka ukinyi, nyaka ukinyi, nyaka ukinyi.